Yes. Do I look at this? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba lzumai kumbela chai yani walete walete. Ete nacheza mkomboti wa chawidu, naono anaikata yani mudogo mudogo. Macho legeza mayai ni kama mwidu, najichezi ya karata nyole kozi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganya, anafuni changa ni ya ondo. Homiwi hata sina la kufanya, anafuni changa ni ya ondo. Badi badi badi
zote umundani na wapigia kelele, nisamehe majirani. Tumezibwa ukuta ndani raro budani, na hindo bose na leo yuko na miecha. Oh baby nifanya ni mchanganye changanye dula, au niwe kiburande ni kupeza don masha chura. Changanye, changanye, dula, nalo penzi litutande wakati tunataka kula.
Oh baby, sana paga wachanganye.